Toyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde ɗo mbawɗon tawede le Malifou e mangal muɗumin jowtu on sanne min mbiya sappo e jeɗɗi yamɓe jaɓɓirima Silima e sappo e jetti nder maison de la presse Bamako jettinonoɗo kabaruji ɗi moro way galo kanko noddirtede Andira Traoré wonto ɓoggue jamɗe to. Ɓe mbi sottude assansiɗi e bidoyiɓe ɗum haɗama kasen wattu joni ɗum wonde torrude sanne hono yimɓe ala golnoɓe koye muɗumɓe noon ɓe kollitiri wide gasoil kañe ko nandi e muɗum fusanaɓe bidoji nde station ngay to a hokkatake. Fedde neɗɗo noddirte wattu joni o conseil national de la jeunesse nde ɗo fedde hayeɓe wonɓe le leydi meɗen nden gonde wadde immadraji duddo beme ande tofa pammina jamare nde ɗo essensiɗi cottete le ngallure Bamako nde ɗum sembe kabaruji ɗumin joguinoon ɗo kikiɗande nde bisimilla moɗon e heɗade. ɓe kollitiwide sottude assansiri ɗi kase e bidongaji ɗum haɗama le leydi meɗen ni no hollitira wiide wattu jonono yimɓele joguiɓe moftereŋaji wonɓe le nokko iɗo wembi ɗum hen sanne saabi de sa ƴeew ko ɓuuri hewde mabɓe fuuda tan gasoil ngaji ɗum gollirta wattu jono ɓe mbihidu ɗiɗo kutteji aɗa wondi yettade hono golleji mabɓe ɗin gorri fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
Nde dabere tori nawtortoɓe gasoil dow golleji mumɓen leydi hande Badla Bougou Bakary Traoré kañum e ñowo o tindini en wiide atelie makko wawa gollude sini wona motere sodugol kuɓɓojan e bidon o waɗir o wala dabre wonde kasen ɗo amen ɗo saabi taƴugol courant gasoil woni komin nawtoroto omin gatta les moteur amen yalla miɗen keeɓa jokkinde golleji amen hannde en watta balɗe nayyi min keeɓa e gasoil ɓe mbi ɓe gattata les bidon ngaji min koltiɓe wiide moteur ne wawa waddede ka ɗum fuu ɓe jaɓay ñande fuu miɗen nawtoro hakke litre uji sappo. Woni komin taakitiɗo hedde joom boulangerie goto mbiɗo paɗe inde muɗon haale woltiwide boulangerie ngaji kewɗi celi gollude saabi tiɗal heɓude kuɓɓojan fa gatta e fuur ngaji muɓɓen. Miɗen jogui tiɗallaji heɓude gasoil ɓe mbi ɓe gattata les bidon ngaji caggal maayo boulangerie ngaji kewɗi cili gollude sikka fo wala hen no ɗum wori ni mina jaati min darnan golle faɓɓi janggo sini dabare wonde wala e hakkille honjotoɓe hewɓe ana hani ko yawi daare hono hani waɗe dow dabareji pawiɗi no ndenago heɓirte kañe golle jamare nde pawiɗi dow keɓal pata jogaɓe golleji mumɓen fuu bona.
Fedde neɗɗonotiri sen jinde ana wonde wadde immadraji wattu joni fa fammina jamare nde yalla hoto hani yarde le ngallure Bamako nde soɓa sansiji kanko noddirteɗo sori Ibrahima Sisio oy kowoni fana muɗum faɓe ƴellono ɓe kani hollirde ɓingu leydi hen kanko mabɓe lobbo yalla ɓuyta do caɗele ko jamare nde jogui keɗɗen komo sifi ɗon do faccitago Ousmane Niali Boudi.
Nous avons mis
mi itti himɓe amen min joini les communes ngaji ɗi les communes fou ɓe kollita min kabaruji gonɗi toon yalla miɗen kollita jamare nde station ngaji uɗitinɗi ɗe pelle min darni hannden ana jafina golleji jamare nde yalla ana keeɓa kabaruji laaɓuɗi ɗo kuɓɓojan wawi heɓede ha himɓe jaa daaro yalla ana mbawi heɓude CNJ sottata kuɓɓojan ka CNJ ana walla yafina golleji ɗi fa himɓe keeɓa kuɓɓojan. Min taguitagui no won dartoɓe nokku jogaji ana keeɓa caɗele miɗen gollide mangal paɗen e humaniɓe ndenago leydi men ndi eɗen kantinnade fa handen miɗen darta e muñal jokkine ndu wallodirde fa handen.
En jarani nokku noddirteɗo kuccala ɓe mbi fina tawa yo ɗum ko tuguertele oɗo nokku ɗum balligudu yo ɗum fina tawa mabɓe noon ɓe kollitiri wi ɗum ɓe cuuɓi les sisili ɗum woni kawrital koɓe noddirta mois de solidarité ko wondi e wadde le leydi meɗen ndi fo e manggal muɗum wattu joni nde ɓe jambinanno nde ɗo hollita wiyede ɓe jeehi ɓe jottoyi ko hono yimɓele keccuɓe gendidiɓe fo gotan noddire Mamoudou Kone duuɓi muɗum ana mbara e duuɓi temedere e duuɓi jeegom debbo mawɗo goɗɗo do Anton ɓe ƴeewu yiɗoɓe mbi duuɓi muɗum ana mbara fa duuɓi temedere e joyi omo noddire Bamakan Kamara noon ɓe kollitiri wiide caggal muɗum hono yimɓele ɓe gala bowɗe wonɓe le oɗo nokku dumba paabirama toon ko nayiri banggal ñamduji kañe kaye ngaji e ko nandi e muɗum si uri kuccala e gardan ɗo gawoɗo ɓe mbi hono suudu gouverneur wondu toon du wattu joni ɓe paabirama toon kaaki ɗum woni hono ko nayiri banggal ande kese ɗe e mbiyan ordinateur ngaji kañe ko nandi e muɗum ɗiɗo kaaki ɓe paabira toon kowoni fana muɗum faɓe ƴellono ɓe kani yafinirde golleji hono le oɗo suuɗo nduɗo suudu gouverneur a noon mbiyeten le ngallure gawo nde.
Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira Union Européenne Suisse Royaume-Uni e kañe coopération espagnole.
Hono kabaruji yonterɗi wori Ousmane Niali Boudi.
Ley yontere nde yimɓe jettano wonɓe gonɗina wiyede ñaw mosinorde nangui ley Lamou Douansa woni ko holti wiide hoorejo suudu docteur CCRF Douansa docteur Amadou Ba fewde heɓugol sembe o ñaw kana koɓe gaadi immadaraji waɗugol pesugol yalla o ñaw ana sakke ko wona ɗo ñaw o matama dow ley Lamou yoru essen ko fawi dow kabaru keɓal hoorejo ministre en baddi taratare ƴaɓɓina nde e fedde groupe malien des professionnels du pétrole hoorejo nde fedde Ibrahima Touré darti e makko o ɓeyda daranade ndenago donnaɓe mobilaji e camioji yalla golleji mabbe ana jukkina o yetti horeje gouvernement o do waldin golmon hakillaaji mabbe yalla be kabo wadde ko bojan ko fawi do kabar haro caldi pide balan rurunde afrika joli ba ase memondiri alan jabbe do isfas burkina le nokku stade mamadou konate wadde be bamako be bir fitota yaade to mabbe do hakkilo jotti go caggal go gebi kaw tapibe do bi goto e kowal hede stade malien kanyum fidan fc noa dibou mauritanie caggal ko be donginde no to mauritanie to mon fu wattuno bi goto
min joto on sanedaade hejju jamindi do e sere kabaruji di waran e france ko ande imrana kilou mayga solan do jabi